Oh, wow. Palo na polia mama.
Tongo
napiga goti, napiga ishara msalaba, dunia imenipiga kofi na muomba baba la baba. Nipimie shoti ya baba, nizime mada asubuhi, nigonge noti niende kuifanya ibada. Nadaiwa kodi ya pango, nadaiwa ada ya watoto, na mama wakambwa na mchuna baba, na baba yuko ngambo, ni mwaka sijaona msaada. Makweli dunia na mambo adijogoa naweza taga. Jirani ananambia be humble, be humble. Kipiga kizinga unafunga mlango, that's ridiculous. It's not funny, I'm serious, I'm genius. Though inanitesa, I'm notorious. Baba kutupa urithi, wapasi wala feni, wala peni, ambayo ingenipa elimu shuleni, bali alituachia madeni na sifa ambayo kweni. Sa huyo ndo baba gani, hambo au mtemi? Na mtani kuna denti nimempa mimba, ni mtoto mjeda mda wote pira litatimba. Na sina disco so kwa doctor swezi timba, swezi vimba, na kila chocho mbongo na niwinda.
Nimekesha kwa waganga, mevunja na sinji ya banda. Nimeshikishwa tunguli msata mkata nkabeba manyanga. Mikesha kina
nyumba zote za ibada. Nimeshiriki sana mano sura kukufuru si jambwa na we.
Wakukufuta machozi pale unapolia mwana we baba. Kumbe yupo Mungu mkombozi. Wakukufuta machozi pale unapolia mwana we baba.
Nishaiba nkaenda mabusu na ndugwa wakuja nyona, na wakasema haya wahusu, mwizi anatakiwa kuchomwa. Nilipotoka nikawabusu wakasema nimewasonya, nkaona maji mazito kuliko damu ya goma. Ukiendekeza ndugu tavuna magugu, takufa kibudu na Mungu hutamwabudu. Tamkata wa joto tamkana wa baridi, atabakia wavugu vugu na pia ataleta gugu. It's complicated, stress inaleta frustration, be passion, anguko kubwa nkuikosa attention. It's not fair, na wapa proposals they don't care, na atasema una demand na fitna watakwekea. Huku na daiwa vikoba, kule na daiwa rejesho, naenda kujificha goba usiku na rudi keko. Na waza hata kuroga nkiamini nitaipata kesho, au nisali sala toba nijue nkwepe mateso. Oh Jesus, fanya miujiza, naona gizo kijo mwanga unaniumiza. So please kama unasikiza na ijongea altare, seme neno moja tu na hidi nitakesha pale.
Nimekesha kwa waganga, nimevunja na sinji ya panda. Nimeshikishwa tunguli nusata mkata nkabeba manyanga. Mikesha kina mikesha kina bi
nyumba zote za ibada,
nyumba zote za ibada.
Nimeshiriki sana,
nimeshiriki sana
mano sura kukufaru sijambwa na we.
Kumbe yupo Mungu mkombozi, wakukufuta machozi pale unapolia mwana we baba. Kukufuta machozi pale unapolia mwana we baba.
We baba, we mwana,
we mwana.
Pale unapolia mama.
Kumbe yupo Mungu mkombozi.
Pale unapolia mama.
Records.